Non ti gibben drabi hitti un kob min raja min raja pula speaking si ki ala ko el tare mo de wonande en artu do kadi o do nyalom en gendi nyalom min aset yewter won chafa eden patti en kettitan no salu dabi eden gendi hadi kodoy ma ar jokade men dum non en pando hadi yewter won chafa min chamni mon min njuri mon ne ɗum ɗon keɓɗen gaaci seeɗa haade yaadi ko dow yiyata jaam
kunri en dow ko ɗo woni fantan fantan Amadou Sampolel Amadou dañƴo waali baɗɗi ɗum mboru Demba Duuɗo Demba jam gatan Amadou Samba Mouly Madi gueggeɗen nden to jaalal ko Combal Sina Mina Samba Idaare Guelooɗe Oumar Boubou Baydi Samba Siré Bolo mi hoddan maɗi kine keccini gallaɗi jooɗi ɗi ngalala mbiɗi ngala meeɗa tono ñalli fo jee ɓe guñal lawaala manu do pullamolo ko jibiriɗo Hammadi Demba Hammadi Hammat gorko pullo ɓuri ñalawmaji e jeyawaldi gorko pullo ɓuri ñalawmaji e jonge e cikkitte gorko pullo ɓuri ñalawmaji e pete gorko pullo ɓuri ñalawmaji wuro sabballa jamba jam bella ɗum lo garba jeeya jeeje saadi ka sara boɗiyel maakama kono noon so moɗi fantamma mijo pullam taddundo diɗe waali ɗo lo ko Mama Siley Siley ko Siley Moussa Moussa ko Moussa Allah tan wiyete poti ba o gorko pullo wiyete Fatiha adi hokkutami wiige girid gisi Oumar oɗo banne hani jewten mammijo gorko pullo on ko Abou Djibi Seydi Hammadi Hammad Hammadi on gorko pullo adi hokkutami 200,000 ugu e ndemno shot wallahi mi wima pullo ba Oumar Boubou Baydi mami haalani ko firti fantan mi hoɗan ma fantan mi yewtuma fantan ɗum tagui ɗeɓe noddimi radio Mauritani ɓe mbi Samba Siré goɗel koɗa fantan mbimi wiiɗo cafale paval
sikkela ko gaaci baɗɗi fayde no feewi e weltaade men kadi nande en daande Samba Gorel enen mbiɗen tan ene siftinde bandiraɓe men ha jooni gonɗen wonde koye radio mon pula speaking association ɗo e dowlaaji denduɗi koye yewtere mon cafal eɗen cabbi tan hono adi koddoye ɗo no men yewtere nde so Allah jaɓi ndo warata o jokko e men e on saaha mbawen jokkude golle kono e siftinde bandiraɓe so tawi o jiɗi jokkade yewtere nde noddo toon koye ngel ɗo noddirguel woni jeegom nayi jeegom mbaɗon nayi joyi e nayi mbaɗon jeetati e goho e jeeɗiɗi amin e joyi e jeeɗiɗi ɗum noon so tawi ko tubankore faray sewi toon ko 646 459 81 57 so tawi koye tubakore anglais mbiyon mata ko 646 459 8157 ɗum noon koye haalirde mon pula speaking association so ɗum ɗon yewti siftinde mon tan wonde so Allah jaɓi oɗon mbawi kadi jokkade yewtere nde so tawi ko noddirɗon koye masiŋaari mon woni taw mbaɗon tan noddirɗon noddirgel jawgel tan noddude e dow web call e on saaha kadi ma on naate yewtere nde ɓeydoɗon hen ɗum noon eɗen
paadi
eɗen paadi ceerno haadi tan o yettoɓe men so Allah jaɓi e on saaha maen jokku golle so tawi koto yewtere men nde gonɗe dowmu nde woni mbiɗen ko yewtere men cahol arloɓe men kala aset e waktu oɗo ɗum noon hadi koddoe men adi natti woɗude noon kettoɗen kadi gaati seeɗa.
Mi yaalana min waɗi mi yiddema ko antan hollimi hollimi ko jiɗinmi oduna aduna waɗi mi
yiddema. It's all that I have, the cold light I live. I only live for you. It's all that I have, it's all that I have.
Quan vuole me. Cherio, I got been you kindare. I see that calmo jazz. But me eat them. But me eat them. Min wadi mi yiddema ko attanoji mi ko nani 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 mi wano o joni 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 wadi ko joni 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 wadi.
So open up my eyes to a new life. I wandered round your darkened land all night. But I lift up my eyes to a new height. And indeed there would be time. But in the cold light I live, to love and adore you is all that I am. All that I have in the cold light I live, I'll only live for you. It's all that I have, it's all that I have.
Like noon, yeah, non hajo ndengon non ko yewtere mon chafal yewtere mon arore kala aset o do waktu gandi tan len jabi hadi e besan ko jam deggum ko popular wet ko tan wonde jeyaɗo o jeeya hoore mum ko e on ɗon sifata yimɓe jaata ha joni. Ɗum noon en camini hen basaɓe, en camini kadi jewtiti ɗumen goɗɗo towowo men kadi walla mo mbaɗɗe ten ɗo yewtere nananda hoore ma kañum woni an Sadibou Sow. Ɗum noon docteur Sadibou wadde asaminama kala to mbawɗa wonde so ɗum ɗon yewti. Eɗen dutti kadi saminde ha joni bandiraɓe men gandanɗa hoore ma ko kañumen goni heɗotoɓe men kadi ko kañumen goni kadi gandanɗa susmaɓe men so tawi koye yewtere men cafal. Ɗum noon bandiraɓe kettoɗen kaaci seeɗa kadi ko ɓoyata garten so Allah jaaɓi.
Ɓaydimami haalani ko firti fantan, mi hoɗanma fantan, mi yewtuma fantan. Ɗum tagiɗi ɓe noddimi radio Mauritani, ɓe mbi Samba Siré Gorel koɗa fantan, mbimi wiiɗo cafal e paafal. Kodanami fantan, o wi Samba mande mi hoɗamna fanta, wikkiɗi keccidi gallaɗi joɗɗi mi firtanma fantan. Mbimi Baba to funtan, o wi Samba majjel majji funnague e hirnague e rewko jaabima. Wadere nde mimi leydi caɓalel ji goore yabbama, beeli ɗi keewi hono no ñalduɗen hande ni. Ɗum tagi mbimi Baba koɗanami fantan, mbasa funtude mi. O wi Samba mande mi hoɗanma fantan, mi haalanma fantan. Mbimi Baba koɗanami fantan, o wi andude so ndungu weli nayi jofata ko tiiso Baba. Mbimi ala Baba mi anda. O wi to gooleje ɗe kuunata ɗo yummiraɓe ne jaabo. Samba yelam, Demba yelam, Paari yelam, yeru yelam di Paari nder wuro. Oy mbaɗa anda ko ɗon fonta gawɗa, mbimi ala Baba mi andano. Oy nan mi hoɗanma, mbimi koɗami heɗo. Yeru koɗeɗen fantan ɗo binta e ligise. Oyemo jogui musidɓe makko e sehilaɓe makko hayso tawtaraka jonde nde o siftortude men holi o gobinte.
Donc koye nder onɗon sifa enenne ciftorten gandanɗa hoore ma bandiraɓe men e sehilaɓe men gandanɗa hoore ma dusoɓe men e nde ɗo yewtere woni yewtere men cafal nde haadi ko doy ɗowonto men kilato Mama Yal wonɗude e ɗoftowo makko gandanɗa hoore makko Ali Thiam nde jooɗi ɗo e pistolaji deɗuɗi e Sadibou Sow gandanɗa kañum wonani en to Monterey California. Ɗum noon bandiraɓe kettoɗen ɗo dande Baba Mall seeɗa jokken haade haadi arde to naate golleɗe. Économique. Non. Non, ben, avec nous, je ne connais pas autrement.
Jarama Mohamed Al-Ghali Cham bandrabe hetiyankobe Radio Polar speaking on chalminama on jawtama on jurama musiddo mon seyil modon haadi an jafdon ni fiw ngentan jeyado jeya ko rondi te sahaji di ngona beldi ni fiw ndo wonno weyo ngo en debi bi hamnade sedda min gayne min jahata ko min lofo e min tato si bu dum marmalle de ne nejo en burtiga ni fiw ni fiw ni fiw e jangol gol do jahanda mbada hojuma joyi fu mbata don ko sappo wala sappo e joyi ko dum tan addi en hande lelde seeda e yewtere meden chafal Mohamed Al-Ghali ya jarama jarama en calmini musiddo men Sadibou So kanko ne o lohani ji ma taw ko rondi ko en debitidu setan kono min kaldino e subaka he o mo selli galle makko en selli dum non Mohamed Al-Ghali cham yewtere men chafal
ko non dum non sa nadi ko non tigi ganto jabaama kadi dum be gande woni ko weyoji di mbay non dum non bandiraabe kadi ene kettima kadi beltima nande dana ma sikia sababu nde ene yana na wadi no fire seven de hun de micro udita be nani dana ma on non ko be wowe ene di pular non di en ko ko buri bonde hay e dawal dum non hadi ko doy hande wal ko ngandi da yewtande wala jubande bandiraabe ene so wondude de yami wala
eh a jaram Mohamed Al-Ghali hande de de jiddo yewtude tigrigi faminde yimbe be seeda yewtude hande e ko fati e leedele dindude amerika en nani ton chow kewdo ene wadi ton e dido dumunaji yimbe ne kala do ko wiyete shutdown yimbe ene wayno hande o do nyalawma gardido leydi ndin ene jogi won hen cadeele tigrigi kanko e lundibbe ete to suudu sardiji mabbe to hande be sikki kewal ngal buri jogade dum ko lundibbe wiyete democraten joni non hunde nde ene debi jibade yimbe seeda pamani holno demokrasi mo Amerika o liggorto dum non e min jittan wallundirde ma an Ghali gurdo tono kono kadi wona gurdo tono tiktan ko kumpitido tigrigi holno laamu ngu liggorto holko wawi teppude mawdo leydi holko wawi teppide mo fuf kono e min jiddo tigrigi hande o do nyalaw Mohamed Ghali kalna min holko firti ko do shutdown taltedo hande Amerika
hadi a jarama e ndeno fartan kadi ndekuda men ma taw mbiyaten tan ko jubbande mbawten wadande hen sabu dum en gandi dawlaaji denduddi sen defti sade e kogudi yillato men do en ngarato mbiyata onon de ga ko aduna goddo woni dum non haade sakde bi yillade men do ko Cheikh Amadou kan dum non en calminimo kadi mo gata gi yo en tawnimo tawni bandira fof dum non ko non ko kala ko do jodi wodo saha ma to jubben tan ko buri toddare e kongol wala e kongol shutdown gol dum burata ma to wawde e sabu dum jogi dane hoje e hoje maji men e sikki ala den gandi ko buri lollude kam e der dawlaaji amerika so tawi haalama ko buri hewde ko yimɓe mbawi kewi siftore tan mataw ma mbiya mataw ko mbiyaten démocratie ko fof mbiyaten araw ko ɓuri teskede tan e parti ji mabɓe ko parti ji ɗiɗi woni gandanɗa ko ko démocrate uji parti démocrate kae parti républicain hay sinno noon tan wona ɗon haade eɗen gandi no waɗi green nan ɗon kono hay sinno ɓe gona kadi wona hewɓe doole kadi firtani kadi wonde kala kene wona kadi kene wawa jokkaale walla namdade lefol laamu wonde ko ɓen tan gonata sabu ɗum miijo hen kadi ɗum neɗɗo no wawi wonde présenté en tant que kadi ko kañum warum comme indépendant ɗum ɗon so indépendant alama rospero eɗen gandi ɓuuri dowdude e indépendant ji sababude darde makko ɗo dalmo to banggal e wode tekkude jewtude kono ɗen gandi wona kanko tan sabu haiko haike wari chakiti di wonyat no kadi ngana la warma ko libertarian de kanyum en kadi di wonde cham de kadi le ko la mungu ko ne kam ko buri tan ten to de de hewde dole ko parti democratic parti republican dum non e dum wad non eden gandi ko sakiti ardo ko hay sino ko dukoji mun ha joni gasale taw wonande mi biya mi ngoryal jodingal White House gal dum non ko welede wiide non sababu de patade inde de ina firtu dum dum non e on saha kanko gardido leedi ndi ko sakiti ko yenne eden gandi ko konde ko republican kanko joddi leedi ndi kadi e dole parti mabbe do ardo e lamde kadi pour moi yawde sababu de kambe jogno de suudi sardie di ko kambe jogno dole ha no feewi taw do gandi to suudi sardie di amerika ma mbiyen ma ra congress pecci didi sababu ni wadde dido cuudi didi en goto wiide ko sena en goto kadi woni house of representatives House of Representatives non kan you put it wide hold the kadi yen imani wala yiyande wala sanyo leedi ni sababu de kan don ko buri hewde yimbe jottobe sababu kadi don yimbe kadi foyi kadi koy nokku yimbe representative je di yene e diwanuji mabbe mobe mbadi representative e tuta yunon kote senado ko tem der tan gonot don tem der ne non foyiti ko yiko ngandanda warma haare do ko dawlaaji dendude dawla fof din jogi hatta neldude yimbe dido min jorno dum en duro suudu sena dum non e der dawlaaji chapande joyi dido so ngari dum dido laabi chapande joyi rokka tem der dum on don dum do den don limo kanyum wayla sax kadi leydel de fof possible don so tawi ko etayel trofel hono Idaho wala eta mawdo baado hono California no yidi fof wa wonde wala mbiyen sabbi ode etayel trofel mi Rhode Island no buri wonde famdude dum non hala eta mawdo am hano California fof ko dido tan neldat don e der suudu sena o to House of Representatives do non ko don woni ngandanda hore ma dole kewde sababu de don kadi fowi non hankanti fowi ko leedi fof ko burde hewde yimbe ko don sababu de ko non qimira joni non ko fewti ko e shutdown ko holko firta ko shutdown ma mbiyan tan ma taw so tawi mbiyan e saare famd jeta ma taw ko mbiyan ko laamu ngu wala mbiyan gouvernement wala on don saha ma mbiya dartini wala natti wawde gollorade ɗo foti wawde gollorade ni koye holɗo on ɗon sifa ɗum wawi wadde ɗum waɗata koye ɗiɗo sifaji ɗiɗi sifa goto ko so tawi ngandanɗa hoore ma suuɗi sardieji ɗi ina foti wodde walla windude ko wayno wiyete chapiyeji mo biyata ɗum appropriation bill walla continuing resolutions woni eɗen gandi laamu ko ne waɗi kaalis mo foti wawde jogade ma waw gollorade e nder ɗum ɗon noon ko congress kañum jogi woni suuɗi sardieji ndi ko kañum jogi ngandanɗa hoore ma dimago passe walla yawtinde ngandanɗa hoore ma kaalis ngu laamu ngu foti wawde gollorade so tawi joni noon congress waɗani yaltinani on ɗon kaalis walla wotani yandirani on ɗon kaalis o waw yaltude ngam wawde yaɓde huftidinde jobdele ndi gouvernement o gouvernement fédéral o foti wadde on saha ɗum noon woni ngandanɗa hoore ma yiye wadde gouvernement o natti jogade kaalis kene wawa lokkne wawa gollirade ɗum noon e on ɗon saha wadde ɗum waɗa shutdown o noon ɗum ko sifa goto on ɗon woni congress wonki wawde yawtinde ko ɗinɗon laam sifa goɗɗo o en woni ko walla président hoore mum mo ngandanɗa hoore ma garde leydi kañum hoore mum ne wawi salade ko ɓen jawtini ko en salo ɗum signinde eyo donc ɗin ɗum woni sifaji ɗiɗi shutdown ara ɗum noon shutdown o noon holko addata ɗum ko ɗeɗo geɗe ɗiɗi ɗe mbiɗen donc kono noon e oɗo sifa joni mo cakirɗen wonde ngandanɗa hoore ma ko sifa immo o ko on ɗon saaha mo woni koye on ɗon ko ndinɗon sañorde walla sañu ɗon jahaten sababu nde eɗen gandi suuɗu sardieji kañum e sena wonko yawtinno goto ɗon hunde yo yawtun ko fewti kaalis ndede wawde yoɓde gollorde leydi ndiyen e president Sali wi kanyum sinyenta dum don sabamude do wadanno campagne makko ngam wonde president de wondo o kurranino wonde yimbe makko wonde so tayyo woni president de ma ma palal kerol hakkude amerique e mexique e goddon kerol kadi o e campagne makko yuna wonde ko mexico yobar dum o ardama hen non ha do hankendo mo andi dum kadi yalta sa hendo hala monde ko hala ma taw campagne tan hala jamoore mi jamoone heewi ne fay kongudi dum kongol ko kongol paygol yaltino e o andi hankendo don hankendo Allah to wa yawtude woni o ruttiti wadde ko mada yimbe amerique nabe ngana kadi men gona yobira dum balal ngal ho no ngal belengal daro e do on non sifa non de yano ha ko de congresso passno biluje pour yawtude dum pour fondude woni kadis men yoban gouvernement ko ne golloro wodi e yimbe makko ngananda hore ma taw ko jogibe jawte hono chafal yon bi aha ngande de president o sawi odo dum do yawti wadani hen o ittani hen wonde yo congress yi wada yo hokko kadis ko mahir barangal o ande non hankandi kango ko makko gasi sababude o wino wonde so ari ko badogal non banal joni haydara balal yaltani kadi kadis nana wadde kadi ngam yobde golle gouvernement kadi bi jambalani mo hen kadis balo mahir bar dum non o e den don yen gondon jendu gondo nane dum kanko ne o wi wadde haade ko non ko be cangindo ko en kanko sinjinta dum sona wadde en kadis dum non woni ko aduno yimbe do ko so tayi non gouvernement wadi shutdown holto dum nawar oto dum nawata yimbe nawata on non saha woni ngandanda hore ma kala neddo liggotode der government so tawi gollal mun wiya ka ngandanda be jes dum wonde gollal mun wona bawgal wawde be dum go essential no be golde no be kala dum be san jigima kongol woni ko hunde tan de wawa warste ala neddo gollal mun kanyum wawa warste wonde wadde e on saha on don wiye wadde ko biata folo ko woni ngam jiggare kongol tan mbiyen wadde chômage technique woni ledo e on saha yo keddo galle wat mbas arde kono so tawi non ko yimbe ngananda hore ma jogibe gollal kan gollal mu'en wawa waste wadde e nder gouvernement den don be biete non be ndokke ngol don kongol wonde ko essential kambe be do ko gollal mabbe ko essential e on don sa non ben be continue gollade kono e do on don sifa kala ko gouvernement uddi do e on don sa ko be gollato ko fo be jabata ke hen dum non ko dum woni e ngananda sifa jahannon do en der odo sa menen di ne kasta taw halaka duti sen kono e odo sa ko fudda hale do sai won namde jogide hen je labbi
kanyum kam ene lafti ko kalda do ko lafti kadi no mojjanno tigrigi jajjida hen no badirda ni joni a yimbe bura wada ko cenne feewi kono min woni ko mi famani ko ni kanko ndo fila lefol lamu Amerika wono House of Representatives e Senate o fof ko yimbe makko gonnoton walla kam yimbe parti makko kanko wonno c'est-à-dire to sud lamurto dum woni Maison Blanche House of Representatives e Senate o fof ko kambe jignodo dum den o hebani halde ka do hala mate o heba kalis mo wawi mahrude balal ngal wiyata hakkunde Mexique e Amerika jonnon holno o woppirta ha o waasa hankadi jogade kewal o dabba dum min don ene tundi hakillam so tawi an holko pamda don
idi fo kadi tesko wonde ngaden gandi law makko ngo e no jodori ni ha joni ni he korto woni no jodori ni eden bay ko kewmi yidi ko tan ko deedo dille hejja tan ko Amerika so leydi wondi wonno ne gasa taw sani mun natti haalede ko boy sababude dille makko no arde lawu ni no way hewde dille e kadi hay odo saha to jodi do en hof dum do ara ko kon koygal lawol wala koygal justice ya wani no feewi kono ha joni eden bay wiide kanko fof e dannade mo e nder Air Force One kanko fof e haalde mo e ko yidi haalde e mbaa wiide jande makko nde bandira ben jaako e kongol o jodori tan ko rotere woter sababu de haala mako ka gasani haalede kadi eden gandi kanyum fof e waade non ko wone gede tan hankandi ko gede dawrugol kala mo ne yabba hen jabbal wonno yidi kadi yabbire ko dum wadi hay dille mako gonade dow mun de won wiyobe ni kanko fof e waasde mo waawde en dirti seeɗa kono alaysago puisque ko hunde jiɓinde seeɗa alaysago jiggoɗen nden ɗon volontaire seeɗa mbeɗa mbawen artude to jiɗɗande yaade ga en won wiɓe alaysago haade no wayi ni won wiɓe ni jarani ni komo itte e laamu komo ittire noon komo jara impeachment ko yoɓe gaccirmo noon tan saabu ɗum ko haw ƴet haa woote wonɗe goɗɗe gara o fiye hen tiggal laamgal taw waɗani ñakke seeɗa so tawi o ittirama e laawol ne hokki suudu sarɗiyeji wawde mo ittude kono eɗen gandi haade to sénat to enne kadi ko yimɓe makko ɓurɗon hewde hay sinno to suudu sarɗiyeji lesndu enne to house of representative ɓe puɗɗima ɗon gollal ngal wawde yaɓɓude heppere mo ne ittamo ɗon nden ɗon ngal ɗon gollal ne wawi ñakka kadi to haala mum kadi ko jutka yawata yawani gasirde noon ɗum noon e dow on ɗon sifa woni so jii tan background haala ka fof ko dow ɗo yowiti e oɗo saaha ɓeeɗo gaari e woota cakkitiɗɗe ne kepti gandanɗa hoorema suudu sarɗiyeji lesndu woni house of representatives e on ɗon sifanno ɓe gardi noon ɓe gardi koye doole kadi ɓe jarani hen seesa gam hollidde gandanɗa hol darde mabɓe e kamɓe ɓe poti darade e laamu ngugu keeɓi ngu e yamirore amérique naaɓe ɗum noon ɗum heɓanimo hen wonde kadi comme no dañilu ni gam wawde tardinde ɓen e golle mum sababude eɗen gandi sinno tan wonino tan ko ɓalal ngal o hiɗno ɗum o yiɗi ko yo rewno ɗum ɗo to ɓuranno werde ko ndeɓe joguino suudu lesndu e suudu downdu foof kono wona noon kadi ɗum fof kadi e waade noon e nder kamɓe koye mabɓe républicain ji kadi ne waɗi yimɓe mabɓe taw kañumen koye mumen ko londiɓe miijo gandanɗa hoore ma maade ɓalal hakkunde amérique e mexique ko idi fof ɓalal ngal o wiyata ngal wawa wonde ɓalal ngalo miiji ngal goo sababunde leydi ndi no wayi ni won nokkuji hayso yiɗi wadde hen ɓalal ɗum wonata kadi caggal ɗum kadi to keerol ngol rewi ɗo kadi woni nokkuji rewi ko nokkuji gandanɗa hoore ma ko jeeyi janani ɗum noon gam laamu kadi wawata heptude jeeyi janani pour ine maha hen ɓalal kadi wona hunde wernde kadi wonnoon leydi ndi ko leydi laawol kadi ɗum wona hunde wernde ɗum noon ɗum fof e waade noon ko geɗe jiɓiɗe ɗe kanko o koye makko hoore makko mo andi kono noon e oɗo saaha gam wawde tardinde miijo walla jaɓɓal démocrate uji e nder suudu nder suudu sarɗiyeji lesndu woni house of representative ɗum noon accude ngal ɗo gorian kadi walla ndeɗo wojere kadi yimɓe kadi gonen nderode hen kadi ina ndidda a ɓooya seeɗa kadi wona wojere kam ko domburu yiide jogui ko domi makko tan so tawi o bettama ɗo ngakki seeɗa tan o waɗa o acca nduɗo yaaha kadi yimɓe dewa hen kadi gonen ɗaddudiɗo domburu ha ɓooya seeɗa kadi o acca nduɗo kadi beele haljinde yimɓe beele geɗe ɗe mumen mbasa wawde yarude no jeɗ no yaani kono ko ɓuri hen foof hawnade e dow ɗum ɗon e dow wino on ɗo heɓata waɗata haydara goɗɗum so wona o rokket kaaliso nde oɗo Nancy Pelosi ari kañum wimo tampin hoore ma idi foof ko ɓaɗal ngal ni miijare ɗum ni idi ni ko famde hakkille e wasa jogade e wasa jogade miijo neɗɗiyankagal sababude miijare wonde ne waɗa ɓaɗal hakkude ɗeɗo leyɗeɗe ɗiɗi ɗum kam ko wonata tan o sikki noon mataw e dow on ɗon sifa haade kanko kono ko o woowi e gurdam makko ko wiide hunde kala ko wi ko ɗum woni ko laatato en kadi wonnoon ko gurdam business o yaruno mo wadduno foof so tawi o haalani ɗum walla ɓe mbaddi contrat e ko feeñi ma waɗi ko yiɗi wadde ko tan so ɗum ala o yaaha o accira ɗum noon so tawi wonko joganno ɗum kaalis o yoɓani ɗum noon koye on ɗon sifa o yiɗno kadi o sikki mataw ɗum ene laatoɗo e caggal ɗum hitande foof gardiɗo leydi ina jogui fartange wawde huccidde suudu sarɗiyeji amérique gam wadde hen koɓe mbiyata ɗum state of the union ad ɗum noon fonno wodde koye gata jeeɗa e nduɗo lewru ko e dedo balde chakatire o yihino o wino kanko ngandanda horma dum e mawdo suudu sardiyeji desdu woni nan si trosi wimo ala dum non ganda a wadata dum do enne to suudu sardiyeji sababude don to gouvernement woni uddi don to ganada de jogi yimbe diggotobe jabaaka be fonnobe liggarne biya e jor galde jabaaka dum non o ronki dum famde o wi ala o ye hat o wadat don wi ala o wadata don non bi hol kankam hol ko wondi bi ko jodo futti tinde kanko den on saha futti tinde wonde shutdown culture do e ndeke ina woodi sababude kanko ko halato fofu o sikkata tan ko nangir dum ko kecce don non so dum ari ha yetti mamu mo kanko fofu yidde mo yiyede yidde mo tinede o hadama tele o hadama fartangne jodade huccide yimbe mo halane kedowo be fobbo be mbasa fobbude on saha mo tin e nder hoore makko kande ngandanda wonde hunde nde ko hunde hamnde seeda dum non o eti forsude o wiide haade on de hoddino de dalil de hokkanno dalilu de en wiimo ko wonde ko haade yimbe gardo be en kanyum en on saha jobdel mu en gala dum non pour affaire securite ngandanda wadde dum wawata wonde on non ko kangado pamata mi jingo o jurnan dum no fe o wi ala o winditi on o wi ala joni ko biida ho haade min mi yehi ha Afghanistan ko kambe deni kam mi arti rende mi ha Afghanistan ben on buri sedde rende ne mbawi rende mi do en o wi a famani ko kalan da ko en dum non ko buri rabbide ko o wi yi wadde haade ko non kanko ko garo tan nyande alti nyande talare nogas jene o mo wada dum don on non jabtimo wiimo aha dum non haade ko non biida mi halan magam kadi e dow dum don fof on windinomo invitation kono hay dum don so wadi ma wale kayit kadi adde e nder suudu sardiyeji be wote wonde be jabi wonde yo ar nyalaw nangam on yi wo tampino hore ma dum min jurnata ko dum ni min jamirta mo wonde yo ar dum non wonata do andi non hankanti dum latimo arata o rutti kadi e Twitter on non ko hon mon ho woy o wi non wodi o wi debbo joni hudi salimo ara ngam haldude e Amerique naabe on yida Amerique naabe ganda goto non no pouvoir wiyani tan nay jartin la cede so tay ko kanko wiyata wonde ngam neddo goddo yida yibbe ganda goto ko dum non woni e dendo ayon non sa ne selli non ngam sittinen bandiraabe odo saha ono hanki o jabi ko salino ko o yino o hebata o yino ko gouvernement uddita ko yimɓeɓe duttita ko golle sowona o heɓa kalis ngandanɗa hoore ma ɓalal hanki noon o andi wonde ko debbo o haali ko ina selle mum o yaatiri hen caggal o noon o wi eyi haade ko noon o jaɓima hunde nde ma yimɓeɓe yo dutto golle o rokki wonde maji ɓe so nanodir nder won pass wonde resolution woni comme no loi ni ngam uddi yamirde yo kalis yaltungina waaw yobirde golle sobe kadi ko gouvernement ne continue gollade yo e wi non e der don jonti tati mbele waji be ngona jokkude yewtere yewo holno mbawi gollorade ko fewti e balal beto non diwa tampin hore ma balal kam haalaka de mbaali halde non ko biyeten border security woni ngandanda hore ma holno mbaɗi interfere ha kerol hakkunde Amerique e Mexique gol ɗon kerol wa wonde ngandanda hore ma kerol deena gol kaw kadi ko wondude e lawol taw wona mal balal wona mahde hen balal e oɗo saha ko ɗum waɗi hanki ɗum shutdown o gasi kadi andude gonde ko shutdown fuɗɗi e nder leydi Amérique o ko ngol ɗo woni shutdown ɓurɗo juutde sababude ɓamima on balɗe capan tati e joyi kono noon wona ngol ɗo meeɗi fuɗɗade ngol ɗo yarata mo sikki ko woni ko hedde nogas walla nogas goo lawol ko ɗum meeɗi wadde
eyi kañum eɗum waɗa saha fof mbeɗo siftora hay to Obama ɗo waɗino seeɗa kono heewano kam ƴettude ko ɓuuri yontere walla balɗe daɓɓe koɓe sikku gotol ɗeɓi ƴettude balɗe nogas pawɗe wonno koye ellee ko Bill Clinton walla ko nandi hen kono wona toon woni min joni woni sagam sabu ɗum min joni ƴewatmi ko kanko ene wayno o haljintu yimɓe tan o yiɗa ittude hakqillaji mumen o fawa ɗumen hunde woda ko kewi kadi o yaade hen sabu ɗum hanki ɗo wiyata nde wiyata shutdown o yo haɗɗo hankadi Amérique naaɓe won hen fuɗɗiɓe tampude caggal kanko darani ko Amérique naaɓe il faut ko ɗum darto e ko nandi kono sa ƴeewi kanko yimbe be odisundirannobe yimbe be odisundirannobe fu buno pelade be fu hande o galom eno tuma hol golle de be mbadi ete golle de ko golle lundide dosde Amerik sibudum eno tuma be liggidima e leydi Rusi ngam yidde bonnude wote e der leydi Amerik ndi ete be liggini mamu ngam bonnude peje wala bonnude hakkillaaji yinnobe wotande Hillary Clinton be fof sibudum hanki wolne burno ballade mum ben hanki no wayno FBI nangi dum ete ene fawa en jogori fawe en jogori nyaawede mate wona dum don hande buri wonde kanko e hakkille makko saha saha fo woda ko ƴeewi haalde wala wadde haw ƴetta hakkillaaji yimbe be o nawru dumen o to bange mate o ga bange mo hande o do nyaloma nyaawobe leydi Amerik ndewre makko be mate ne debbo fuyde seeda wala ne debbo yejjitete
ei ko non ay so tawi ko a teskima mi haali har dombi biba mo wayno kanko mo jogi dombi makko so tawi hunde de fuddima wulde seeta no acci duudo dombu yimbe ndew hen gadi ngone raddude ne jewa nangul ha bo seeta ngodo furtina wondu gadi bele mo hangina mo hangina yimbe ko non ko hore makko tan mo hangin ko mbiɗa ko ina selli sababum so tawi en ƴeewi on mo cakirɗa haalde woni Roger Stone ngalanɗa ko neɗɗo gonduɗo ma gueɗe duuɓi gel ma won gueɗe kitale ujunere temedde janayi e capanɗe jeeɗiɗi ko fayi ha joni ko yimɓe ɓurɗoɓe kadi ɓalladema ha no fewi ko mbiɗa ni hono hanki hedde salatu nanga kadi o yalti ni sababunde o yoɓi ko mbiyata beel ko ma won 250,000 dollars temedɗiɗi e capanɗe joyi ujunere dollars ko yoɓi ngam o accitede haɗe haala makko gasɗe haalede kono noon no wonde kadi e serɗeji wonde o yaltata o yahata ko ɓuri ɗiɗo nokkuji tati woni Florida Washington siki e New York wono ɗeɗo gueɗe tati won nokkuji tati woni ɗo ɗon tan ɗon ɗo yamiraɓe ɗo yettoto ko heddi ko fof hankkande o wala trois yaltuɗon hande haala makko gasɗi haalede eyi ko on ɗon kadi eɗen gandi ko sakkiti wiide ko o wi ko kañum haaltata haydara e hunde e makko ɗum noon hay kanko kadi min wiyata goriyal ngal woni lamɗo leydi o kanko hoore makko o ƴetti kadi ko konngol on ɗon kadi waɗi ɗum kadi tweet wonde kaari wi haaltata haydara ko fewti e yam ɗum noon sikki ala kono haade leydi ndi ko leydi laawol kam enenne kadi en mahote e laawol ngol ko wiyata ko tan wonde hay gooto en mbiyata wonde ko ngandanɗa hoore ma eɗen mbawide mbiyaten tan koko tuuma kono noon en mbiyata waɗi yananama en jananama waɗi bonande sowona laawol fo e mum junngo kono hay sinno noon eɗen gandi maale ɗe fof kam ko joofi ko kam ene tuma muyo o ene ɓeydi mawnude e dow hen ɗum noon koye sifa makko kanko mo o holli yimɓeɓe oɗo saaha ha joni kam gonaɗo sikki ala ko soyna hen ko ina muusi ha no fewi sababude e oɗo saaha caɗele makko wonaɗo makko ɗo tan haaɗi ko kanko e ɓesgu makko ko ɗum ɗon woni ko caɗele gonɗe dow hende sababude fenale mawde kadi waɗane gila e temps nde ɓe gonno e campagne wonde nde tuuma kadi hunde nde yalti o kanko hoore makko wonko ɓe mbaɗanno hen yaltinde kabaru e janiyen ko ɗo yala koyeɓe chance wonde yoɓe mbaylo konngol yoɓe mbi wonde yewtere mabɓe ɓe mbadduno e waajiɓe ɓen wonno tan koko fewti ngalanɗa hoore ma koye needi sukaaɓe ris naaɓe e nder Amérique toonde so tawi neɗɗo yiɗi neede tukdeer ris won mbiyata adoption ko ko ɗum ɗon wonno jewtere mabɓe tawa noon ina tuwa wonde yewtere mabɓe wona ɗum ɗon woni ko yahanno kadi won email uji kadi jaltude kadi ciiɗi koye fewti ko fewti ɗum ɗon ɗum noon ko caɗele makko kadi ko caɗele mawɗe
eyi Mahamadou Kaly en gardi hen haɗa ɗo vraiment a waɗi ko waɗi fayida ɓe sikki kadi yimɓeɓe ma paam kam won hen gueɗe baɗoje e ɗeɗo leyɗele yimɓe guurɗe henne wona laamɗo laamima tan ene waɗa ko weli ɗum ñawoje no goodi ñawoje ene pawo e miskino kono ene pawo e galo ene pawo e laamɗo ene pawo e laamaɗo ɗum ene moƴƴi faamde kadi ko noon yimɓe poti gollorade faame kam wona tan neɗɗo o laamimo tan o sikka tan kan kadi ko Allah ko laamɗo kanko woni jagraphe ko welimo tan ko ɗum woni ko waɗete dum non hade men ududi yawtere meden may ciftin bandirabe hande o do nyaloma hono to leydi men Mali seppo no wadanno ton hande ngam yidde hundudi aduno o ko laamu Mali e yimbe be fujit warngoji fulbe badoji ton e ko nandi hen ma en gartoy hen so Allah jabi ma en jiwt hen ma en paccir dum kadi ha yimbe be do famde tigrigi no badirndon dum do hen yimbe pama tigrigi ko yahte aduno ko en e teddi do bargoji badoji der Afrika arte bargoji fulbe ma en gartoy hen so Allah jabi kadi ma en gartu kadi e ko wiyete Cour Pénal International koni CPI o ko wonata e dow mudum ko nyaawore Bagbo no yarini hol ko wadimo sokede duubi jeedidi ngam artude hande wiide aha ko ala ko o wadi kadi o daccitaama tan ni dum fof ene mojji bandiraabe paamudre hen kadi eden bi yimbe be ha joni yewtere nde ko yewtere mabbe kala baawdo wala jiddo arde yewtideede yewtande en kadi wallude lenyol ngol famde ko aduna o woni e mudum hande ko dum woni darnde meden ko dum woni ko jidden wadde kala jiddo ballondirde meden eden bismidum e bismillah mudum Hamdou Khali kongres
ay ko non tigi sikki ala yettude hen kadi fartange ko kalda do ko fewti e dowla Mali kadi e sifa gonado ton hande musdo sikki ala gum bi ramen garto hen ko yidi bandira be tan wonde hunde pular en wi kadi hare no way fo buri yami da ci dimo e Allah dum non woto yidi ben jaru hen ciagal yo ndaro hen gam ganda wore ma peedu dum yañude e kadi e ballal no wawi ardude ko kadi wala hen bandiraabe kadi detaade kadi findinde bandiraabe sabu dum woni ko nafata dum non hadi rande ko non tan ko mi wir san kadi yowtere ma chaafal no kalse wonde ko jamma duuti fof ma wet de ke non so chaafal nangi ni yeso wa ko akillaaji di sikki Allah amma nyixle kadi e defel dum non a jaram en chaafi heti an ko be yowtere
non tan ki Mohamed Khali ko mbirudani tigirigi non ko jamma juuti ko fo wetat dum woni ko pular wetat jamma dacca cedu hono cerno meden musidde men dembal am sambo hono wiide dole mon e softende mon doyre mon e katantagal mon rerdude e kisal gendi modon rerdude e jellitare pine modon jamma dacca cedu artu tan e ko minda joni ko riddanno ma so dartaki ana fotani dartade hankadi dutal ala wodi tan ko darande e te pular ne wiya sa futti e gagnoma hayso ko e nibere biindum ko e hare jiya hay goto hoto yebu harinde ko hari hakillaaji harinde ko hari peeje ko salaadi toñangi kadi wana toñje ma en gartudo kadi haalde andi odo nyalom ko yahata e leydi men Senegal sibudum e gandi ton kadi koy wote faya sobu yobbo mawdo non ton ma en gartuen so Allah jabi e yontere arore nde en dum non e dem bi musibbe hettibe radio pulars be kin on jarama kadi ha aset garowo so Allahu jabi kadi Sadibou do gondani gondirda fof min calminima min jurimama